kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabage jumaatat galgala keessa saala mawalakka jalgabage saasalit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodom tokuret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalkaba ge fotota kenya jallatamo fagof dioda radio marsa internet if satellite nail satin akasmas facebook dan saganta kenya do fajir tamartinu nagan kenya bakajirtan itisna dakabo kamoltan robi bitotes 17 barakum la mafdik demitok akalakob ethiopia timmo bitotes 8 barakum la mafkuda sadi kesume sanke sanran nemodan diti kajimmatti damani turan mohammed dexiso doctor wandimu lagasafi barsisa mulgeta shitte manni murti ana magala jimma akkai dala gallakifam murte sejira garo amalle ni kam nejiro abukaton sani misensun ni manamare united states ijolle solana umrin ingain geggesa warrankamne dummina ankara mexico danga united states it duda jiranit falbarbaru daf muddamajiru gare mirgadalana mafal human rights watch dumati torban sambata dabre lamile ethiopia yemen sanaat rawotamef humnon huti tigafata muqabu jede jira kannenif kabro daf agatumru saganta kenya tin wolin turajena daggefato ta kenya producer in tamsasarra branailu tamsas internetif media wasuma kekinde situmo tigist gemeti oduf garaja alle netens debarsa
atamontan kabajamto ta daggefato ta kenya odun harraf qamnu kuno Kutaa United States Georgia keessatti qixxata kaleessa dhukaasa banameen lubbuun nama 8 darbeef poolisiin kaleessa galgala shakkamaa tokko hidhee jira. Kanneen ajjeefaman 8 keessaa 6 dubartoota biyyootii Eeshiyaati. Ministeerri dantaalaa Kooriyaa kibbaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman keessaa 4 hidda dhalata biyya sanaa ta'uu beeksise. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki har'a ganama ibsa baasaniin ajjechaa hamaa kanarratti pirezidaant Baayideniif eda halkan ibsi kennameefii jira. Kana malees aangawoonni masaraa White House bulchaa magaalaa Atlaantaa waliin walqunnamaa ka jiran yoo ta'u aangawoonni tika nagaa Ameerikaa yookaan FBI waliinis quba wal qabu. Aangawoonni naannoo balaan sun dhaqqabee jiran akka jedhanitti dubartoota Eeshiyaa 2 dhiiraa fi dubartii adii ta'an 2 kan ajjeefaman yoo ta'u dhiirri biraas madaa'ee jira. Samboda dubartoonni hidda dhalata Eeshiyaa 3 iddoo biraatti ajjeefamanii argamu poolisoonni beeksisaniiru. Kooriyaan kaabaa fi Chaayinaan rakkoo jabaa uumaa jiran kan ilaaleen ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin akeekkachiisa kennan. Kanas Waashintanii fi michoota biyyootii Eeshiyaa gidduu walitti dhufeenya jiru jajjabeessuuf jecha imala gaggeessaa jiran irratti dubbatan. Austin Robi Harra Ministry Dentala United States Anthony Blinken Walin Korea Kibba Egasena Niboda Kana Jedan Duran Ango Nilamin Tokyo Japan Turan President Biden Ega Ango Kabatani As Imali Diplomasi Kasadarka Dura Enaga Gefa Mukunka Durati Kunis Michoma Bara Bulchin Sa Trump Dankame Irre Debi Ani Hare Suf Ango Ni White House Fed Iik Abachusani Agarsisa Jedamera President United States Joe Biden fi gitisaani kan China Xi Jinping waliin gama marsariitiin walga'iin gaggeessuuf jiran baatii ebila dhufu gaafa 22tti qabamee jira. Guyyaa san walga'ii jijjiirama qilleensa naannoo irratti hoogganoonni addunyaa Washington keessatti walga'ii gaggeessuuf jiran President Bidentu keessummeessa. Jijjiirama qilleensaa irratti mari'achuun imaammata alaa Ameerikaan qabduuf akkasumas nageenyaaf dhimma akkaan barbaachisaa jechuun Biden ni amanu. Qixxata kaleessaa hangawaa gamees bulchiinsaa kan United States akka ibsanitti kan fiixaan baasuu fi lafa fedhii irraa qabnu Chaayinaa waliin wal ta'uu qabnaa jedhaniiru. Hangawoonni Ameerikaa Chaayinaan addunyaa irratti faalama qilleensaa kan hordofsiisu kaarboon daayoksaayidii hedduminaan qabaachuu ishee dubbataa jiru. Kampaaniin dawaa oomishu kan United States keessatti maaddeffate Modernaan Dallali dhukkuba COVID-19 ittisu kayyeroo lamatti kennamu ijoollee umriin isaanii 18 gadiif kennamuu yoo danda'ate qorannaa jalqabanii jiru. Kaampaaniin kun Ameerikaa fi Kaanaadaa keessatti ijoollee 6,750 kanneen umriin isaanii baatii 6 fi waggaa 12 gidduu ta'eef kennu. Tallaaliin kunis garaagarummaa guyyaa 28 walduraa duuba kan kennamu yoo ta'u qorattoonnis rakkoonni fidu yoo jiraate ilaaluuf akkasumas dhumarratti hangam quubsaa akka hojjetu ilaalu. Qorannaan kun dhaabbata alerjii biyyoolessaa fi dhukkuba daariqaa yookaan infekshinii kan moodernaan tallaalii kana akka argatuuf gargaare waliin wal ta'uun gaggeeffamaa jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisi naannoo Somaalee aanaalee qabu 93 keessaa 44 caama hamaan miidhamuun ibsamee jira. Roobnis dhabamuu hordofee caami mudachuu koomishinii hooggansa hojii yaaddoo balaa Dr. Abdurahmaan Sheikh Biheel VOF kan ibsa yoo ta'u kan horsiisee bulaan itti heddummaatu bulchiisi naannoo Somaalee boolla bishaanii ammaan dura qotamanii turanitti deemaa ka jiran ta'uu dubbatan. Konkolaataa boottee ammaan dura bitame bishaan deddeebisuun beledaaleef dhiheessaa ka jiru ta'us fedhiin bishaanii jiruu fi kabootteen kun deddeebisaa jiru walgituu dhabuusaa dubbataniiru. Hanqinni bishaanii godinaalee hundumaa keessa akka jiru garuu aanaalee 44 ilaalchi duraa kan kenname ta'us itti aansee aanaalee hunda keessatti hojii walfakkaataan hojjetamuu akka qabu hubachiisan. Beledaaleef hanqinni marga dheedichaa akka jiru kunis weerara hawaannisaa ammaan dura mudatee tureen daran haalli jiru hammaachuusaa ibsan. Rakkoo kanaaf gargaarsi adda addaa kan kenname yoo ta'u mootummaan federaalaan alattis bulchiisi naannoo jiran adda addaa ni deeggaru jedhanii kan abdatan ta'u Addis Chakkool gabaaseera. Tigraay dhihaa keessaa dhalattoota Tigraay kanneen 7,000 caalan humnooti addaa bulchiisa naannoo Amaaraan buqqifamaa jiru jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsi naannoo Amaaraa immoo kun sobaa jedhe. Dhalattoonni Tigraay kanneen lakkoofsi isaanii hagana ta'an naannoo sana jiraataa hin turre jechuun itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna dubbataniiru. Gosa namaarratti hundaa'uudhaan godaansisuun amala yookaan qabiyyee Amaaraa mitis jedhaniiru. Sudaan kibbaa keessatti qindeessituun gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummoota uummata wabii nyaataa dhabeef kan oolu gargaarsa doolaara biliyoona 1.7 iyyatanii jiru gabaasa Juubaarraa ergame namoota dhiyeessa.
Jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa karoora isaa gargaarsa namoomaa Sudaan kibbaa kabara 2021 kaleessa ifa baaseen yaaddoo nyaataaf rakkoolee yaaddoo ta'an kanneen biroo biyyattii keessaa furuuf doolaara biliyoona 1,700,000 akka isa barbaachisu beeksise. Sudaan kibbaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Aleen Noodiyoo akka ibsanitti maallaqichi gaafatame xumura waggaa kanaatti uummata 1,600,000 gargaaruudhaaf kan barbaachisu ta'uu hubachiisan.
We have three major goals. The first is to make sure we save lives and to protect people who are in need of protection.
Itti galma sadii qabna. Inni duraa lubbuu baraaruu fi uummata balaarraa ittisuun barbaachisuuf gargaarsa ittisaa kennu. Lammaffaan ammoo uummanni kun dhukkuboota kabiroodhaan akka hin qabamneef tajaajilawwan akka bishaaniif tajaajila qulqullaa'ina argachuu isaanii mirkaneessuudha. Sadaffaan namoonni kun haala jireenyaa keessa turanirraa akkaataa itti bayyanachuu danda'anii fi fuuldura deemuu danda'an irratti gargaarsa kennuudhaa jiranna dhihuun. Afrikaa keessatti umriidhaan biyyaa hunda caalaa alfii taatee fi jireenyaan iyyuma sadhumaa keessa jirtu Sudaan kibbaa rakkoo wal waraansa gosootaa dhibee COVID-19 fi rakkoo lolaa bishaanitti deddeebi'u wajjin gidiramaa jirti jechuun hubachiisanna dhihuun.
In addition to the COVID-19, you recall that 2020 was a year of another massive.
Rakkoo COVID-19 dabalee barri 2020 bara balaan lolaa bishaanii hamaan biyyatti mudate ta'uun ni yaadatama. Uummata miliyoona hedduutu manaaf qeessaarraa buqqa'e bara dabre kana. Balaan sun rakkoo lolaa bishaanii ka bara 2019 biyyatti mudatee turetti ka dabalame jechuudha. Otuu sanarraan bayyanatiin lammaffaan achi sadaffaan itti dabalame. Akkuma beekamu wal waraansi biyyattii keessaas bara 2020 xiqqoo to'annaadhaa ala bahee ture jedhan qondaalichi gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaa keessa jiran alennoo dhihu. Tokkummaan mootummootaa gargaarsa namoomaa Sudaan kibbaa keessaaf maallaqa gaafate kana ala kaleessuma baqattoota Sudaan kibbaa 2,200,000 biyyoota ollaa sanaa keessa jiraatan gargaaruuf gargaarsa maallaqaa 1,200,000 gaafatee jira.
Tallaalii AstraZeneca jedhamu kan dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen rakkoo qaba jedhamu Somaaliyaan garuu tallaaluu itti fuftee jirti. Ministeriin Fayyaa kan Somaaliyaa kibxata kaleessaa tallaalii kana ennaa fudhatan viidiyoon kan waraabamee dhiyaate yoo ta'u, kunis kan dabalaa jiru weerara vaayirasii koroonaa akka ittisuu fi rakkoos akka hin qabne ibsan. Somaaliyaan tallaalii AstraZeneca 300,000 marsaa duraan wiixata darbe argatte. Kunis karaa dhaabbata COVAX jedhamuun biyyooti galii gad-aanaa fi giddu galeessaa qabaniif kan ergamu ta'uun ibsameera. Ministeerri Fayyaa Somaaliyaa akka jedhutti uummata dhaqqabuu fi iddoo rakkisaa irra jiru bira ga'uufis yaalaa jiru. Somaaliyaa keessatti namni 9,300 caalan vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u 379 immoo dhukkuba COVID-19 kanaan du'u yuunivarsiitiin Jaan Hapkins beeksiseera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen Jimmatti hidhamanii turan Mohaammed Deeksisoo, Dr. Wandimmuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulugeetaa Shittee manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa akka hidhaadhaa gad lakkifaman murteessee jira. Namoonni kunneen wabii ofiif ta'anii amanatamummaan akka gad lakkifaman manni murtii bitooteessa torba bara 2013 kan inni murteesse. Akka bukaatoon namoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaa himanitti manichi murtii beellamni dabalataa akka kennamuuf ka poolisiin gaafate kuffisuudhaan ture kan akka hiikamaniif ajaja kenne. Haa ta'u malee namoonni kunneen aga yoonaan hiikamnee jedhu bukaatoon isaanii. Saahidaam Xootuu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha bitooteessa torba bara 2013 ooleen Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman akka hiikamaniif ajaja dabarsiiraa jedhan abukaatoon isaanii. Abukaatoon isaanii obbo Obsinaan Girmaa akka jedhanitti beellama kanarratti qorataan poolisii ammas beellama biraa gaafatee ture jechuun adeemsa mana murtiitti ture ibsaniiru.
Manni murtii galmee qorannaa qorattoota harkaa fuudhee ilaale ragaan. Kanaan dura qabna jedhame guyyaa shan irratti kennamee ture. Ragaa namaa nama lama fuuf ture. Kun immoo fuudhameera. Bu'aan kun egaa booruma kaayyoo yeroo beellamaa kennameetiin xumurameera. Jecha ragaa kana immoo waggaa laallu yeroo dabalataa kennuudhaaf kan argisiisu miti. Sababni isaas jechi ragaa fuudhamee taateen sun raawwatamu miidhaan nama tokko irra qaqqabuu fi dhugaatti boombiin sun ji'ootaa fuuldura dhufu. Haa ta'uu fi garuu nama gochi sana raawwate jarri kan hin argine ta'uudha. Kan dubbata waan ta'eef gochi akka ittiin jarri shakkaman wantootni argisiisan hin jiru kan jedhuudhaan yeroo dabalataa kennames hunduma qofaa godhee manni murtii mirga ofiitiin akka lakkifamanidha kan inni ajaje. Mirga wabii jedhames wabii mataa ofiitiin haabaa kan jedhudha jechaadha.
Galmee Dr. Wandimmuu Laggasaa Cufuu qorataan poolisii dhaddacha irratti ibseera. Manni murtiis wabii ofiitiin akka bahan murteesseeraa kan jiran abukaatoon isaanii hanga ammaatti hin hiikamne jechuun ibsaniiru.
Egaa manni murtii kanaan dura akka jecha boombii harkaa darbatan walqabatee shakkamaniiru. Koloneel Shan bara 2000 akka raawwatame kana miidhaa du'aa qaqqabsiise jarri keessaa qabu kan jedhuudhaan guyyaa 10 fudhatee itti aansee beellama isa darbe irratti ragaa namaa magaalaa Jimmaa keessaa fi aanaa limmuu koffaa keessaa nu hafetu jira. Isa qulqulleessina jechuudhaan guyyaa 5 kenname. Bu'aa sana qabatanii akka dhiyaatanuuf ture gaafa mana murtiitti beellamne. Kennamee ture. Guuruma sanaan sa'aatii afuritti dhiyaanne. Erga sa'aa afuritti dhiyaanne booda Dr. Wandimmuu Laggasaa irratti galmee qorannaa xumurreera nuuf ajjifamu jechuudha. Mohaammed Deeksisoo irratti guyyaa 14 kan koronaa nakka geggeeffamuuf gaafatame.
Sababa namoonni kunneen hin hiikamnee fi ajajnuma namurtii hojiirra ooluu dhabuusaa gaafachuudhaaf hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa aanaa lammaffaa bakka namoonni kunneen itti hidhamanii jiran hoogganaa kan ta'an komaandar Kaalid Abbaa Tamaamirraa irra deddeebiin bilbilee bilbila hin deebisanii erga gabaabaas hin deebisanii. Kuraan dhalajaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa haayikaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed haayikamu jechuun sagalee kan dhageesse Mohaammed Deeksoo dabalatee namoonni sagantaa sana qindeessan lama Dr. Wandimmuu Laggasaa fi Barsaa Mulgeetaa qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee erga guyyoota muraasa hidhamanii mana murtiitti beellama lammaffaa irratti mirga wabiin akka bahan murtaa'ee ture. Qorataan poolisii akka ittiin shakkamantu jira jechuun baatii onkololessaa bara 2013 magaalaa Jimmaatti boombiin harkaa dhohee hidhataan mootummaa tokko du'u waliin wal qabatee ajjechaa sana keessaa harka qabu jechuun himata haarawaa irratti banuunis ni yaadatama. Mohaammed Deeksoo, Dr. Wandimmuu Laggasaa fi Barsaa Mulgeetaa Shittee yeroo lammaffaadhaaf manni murtii hiikee poolisiin ajaja mana murtii raawwachuu dhiisuun hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti akka hidhaadhaa hin hiikamne abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Mana maree Yuunaayitid Isteetsi irraa gabaastuun VOA Kaatiriin Jibsan gabaasa ergite.
Dunkaana daangaa Meeksikoo jiru keessatti hidhamanii kan jiran ijoolleen 40 ijoollee maatiin biran jirre kanneen 4,200 ta'aniif baay'inni isaanii dhiyeenya aangawoota Yuunaayitid Isteetsiif humnaa ol ta'e bulchiinsi Baayiden akka inni falmuuf sababaa ta'e. Akka bulchiinsi Tiraamp godhe nuti biyya isaan hin baafnu ijoollee kana fudhannee hamma isaan maatii isaanii waliin wal arganitti dhaabbata tajaajila fayyaaf eegumsa fayyaatti dabarsine kennina jedhan. Lakkoofsi daangaa irratti dhiyeenya heddummaate kun bulchiinsi Baayiden inni haaraan Ameerikaan amma kanneen dahata siyaasaa barbaadan simatti hubannoo jedhuuni. Dhaabbati bulchiinsa yeroo hatattamaa kan federaalaa yeroo ammaa gargaarsa kennaa jira. Inni kun tarkaanfii pirezidaantichi faayidaa qaba jedhan keessaa yoo ta'u garuu furmaata dhumaa utuu hin taane adeemsa isaa saffisuu kan gargaaru. Uummati daangaa ce'ee dhufu kunuunsa eegumsa fayyaa argachuu isaanii mirkaneessuuf illee kan gargaarudha. Lakkoofsi jiru hedduu guddaadha. Kun qormaata guddaadhas jedhan. Kanneen naannoo daangaa daawwatan rippaabilikaanonni akka jedhanitti Baayiden rakkoo jiru daran hammeessee jechuudhaan kaan immoo imaammati isaanii shororkeessonni daangaa Yuunaayitid Isteets akka qaxxaamuraniif eeyyame jechuun himatu. Fayyummaa biyya kanaa nagaa lammiiwwan Ameerikaa amansiisaa taasisuun hojii pirezidaantiiti jedhan. Falmi immigireeshinii yeroo dheeraaf tureef furmaata yeroo dheeraa arguun baay'ee ulfaataadha. Demokiraatonni mana maree bakka bu'ootaa torban kana hojjettoota lafa qonnaaf kooluugaltoota seeraan alaa ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteets fidaman biyyaa akka hin baan seera gaafatu dabarsuuf jiru. Kunis karoora jijjiirama immigireeshinii Baayiden xixiqqoo 2 kan kooluugaltoota 11,000 kanneen haguuggii jala jiraniif seeraan galmeessuuti.
It will modernize our system, offer a path to citizenship.
Kun sirna keenya kan jabanaa taasisa. Hawaasa keenya keessa kanneen hojjetan namoota cimoo ta'aniif lammummaa kennisiisa. Maatii walitti fidee immigireeshinii sirnaaf carraa jiru ol guddisa jedhan. Seerri ifaa ta'e sun sanatii bakka dimokiraatonni lakkoofsa xiqqoon caalaniif rippaabilikaanonni hedduun kun nama seeraan alaaf dhiifama gochuudha jechuun fudhatama dhabsiisan keessatti raggaasifamuuf carraan hin jiru.
There are pieces on the immigration front that might pass with bipartisan support.
Deeggarsa paartilee lamaaniin darbuu kan danda'u qabxileen immigireeshinii ilaallatan jiru. Seerri namni ijoollummaatti seeraan ala Yuunaayitid Isteets seenan eeyyama hojii akka argatan taasisu kan daakaa jedhu ajandaa isa duraati. Namoota akkasiif deeggarsa guddaan kan gam lamaaniyyuu jira. Dhimmi isaa nageenya daangaa akkasumas kanneen yeroo dheeraaf Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan lammummaa Ameerikaa akka argatan kataasisu ilaallata. Hoogganaan sanatti Shaak Shuumar akka jedhanitti seerri xixiqqoon 2 baatee eblaa keessa sagaleen irratti kennamuuf jira.
Ragaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiitti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kan sin affeera.
Dhaggeeffattoota keenya qophiitti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kan sin affeera. cortese ami pedolo moda besa mama na ke wanu vivo ya osake shakarira na mabasa ke warake
galana garumsa walle sa gudangalatun sa gaje fato ta kenya kopitanu tichen garen mirga dalana maka sadar ka dunya human rights watch umati torban sambata dabre lamile ethiopia yemen sana'at trawate fumnon nuhutit gafata muqabu jede jira ibsawaya jefamu bakatto ta kana kale sabasen hidatton nuhuti yemen yakrawata me kanaf qorata muakkaban war lubunafes yala fayya gari akargatani halmi jesamu akkabus gafate jira kale samu lamile ethiopia ibatokko fafurtama oltan yemen iragar ethiopia tidebiyani jiru galmo dawitu nairobi ragabase
dabanni qabin semirgana mu mafal human rights watch wailam mile ethiopia yemen giddu galitur ma tabaqattu tatiru manilalchi se kale sebsaba sera dabatichi ibsaisan idattoni uti yemen yo baqattoni asbufata kana kesatura murmaturanitti wallabbi turin rasasni isan bufata kana tidarbatan ibidda kase lubunna mas giddu kana tibadejide Human Rights Watch ibsaisan bakattoni balan rage mirgay sanitif want sangafatan rakko kanafi sansatlu ere garenum nahuti ansaralla jedamu warami dan redakabe kanafi gargarse tatama akata isfamuf karasa kuqaba jede dabatich debale gartun serbin semirgana marage qurato ka jarmaya motu mota dame yemen yekay yemen ke setrawati ka qoranna rajrutti tate kana debale qoracho ka qabus gafate jira dabata human rights watch ti qoratu dimma bakattu tafi warago dantu takatati na dia herdman balani da tutawuti lemle ethiopia rage biyelu lanam macamtu yemen ke sette maslubun bakattota rakko kami ke sakajiru akagarsi sudubatte nadian yedatonne huti bakattota aggetani sakarshi gafatan isu qabujette gaggeestonu umnota kanasi warra balakan bakattota ritigeese akaseratti fidan gafatte jirti Human Rights Watch gabasasa kanani hidattoni huti yemen bakka yeddu akkatootan hime ammas biyetti kees bakka yeddu bakattoota fi gudantoota kuma jaa oltu mana yeda jiraa jede dabatichi warra balarra afe kanarra kaumsi rakko kana rakko qabiin semirga bakattoota bakka turmaata kanarra ta'u sana booda mormi turen bombinis derbatamu ta'u warra balarra afe rau defachib sejira yakka bakattoota kana tirawate kana fi debi dattoota huti gafate dubbiman dabaticha Muhammad Abdul Salam balasa naf dabati gudantoota IOM akka komata mu debi kennani jede Mr. Muhammad tayin kune sattu kara wachu malu jedani wan kana afka gafatamu qabu dabata sila gudantoota fi bakattoota gargaru IOM tawqa baajiran debi kennan ibsaza keesat human rights watch edattoni uti hebila kumala mafde dema keesas akkasuma baqattoota lamin ethiopia rabalaga isu galmise kajuru erejira dumarratis human rights watch edattoni kun lamin ethiopia manneti da yemen keesu jiran kanis biyasan itide bisuf motumma ethiopia dukan le mare ka godan gafate balatorbe sanbata derbe mudete kananis gaggeesan dabata godan tuta IOM antonio vitorino gaddatti dagame ibsani turan Mr. Antonion baqattoota fi godantoota yedun gocha balaleffamu qabu akkata eerani dhaabbanni isaan gaggeessan IOM lammilee Itoophiyaa balaa kanaan miidhaman kanaaf gargaarsa yaalaa taasisaa jiraachuu dubbatan dabalanis lammilee balaa irraa hafanii fi mana hidha yeman kaan keessa jiran akka biyyatti deebi'anii fi mootummaa Itoophiyaa waliin mari'ata akka jiranis ifoomsanii jiru ለምለን ኢትዮጵያ የምንትድ እንገደዱ አንገሩ አማስ ለኮፍሳኔም በከሙ ጅራታ መጋላ ሰናተካ እንገደ አንገውን በየቲ ወረበላከና አንዱ የፍስርና አዋላ ገገሰኒ ጅሩ ጀዳን ጅራታንኩን ለኮፍስና ሞተድወን ይሄዱታ ወይረኒ ካንሰርና አዋላ ገገፈም ይፍገሩ ነሞታ አፍርተሚ ሰዲ ቆፋዳ ጀዳን
ወሊገለት ነሞታ አፍርተሚ ሰዲ ሲንጃን ሱኒ ኪጂባ ድጓራ ፈጋቴ ነማውታ አፍርተሚ ሸኒ ሚቲ ነምኒ ኦሮሞ ከዱዌ ዮቲ ቃቴ ነማዲባ ላማፊ ሸንተመ ከገው የጁ ዮሌ ነጭ ከሰ ዋደም ነምኒ ነሞን አፍርተሚ ሰዴን ኩኑ ወራ ኤመርጀንሲ ልጉን ከዘ ይዘች ራፎደሚ መና አኪማ አዳዳ መና ያላ አዳዳ ገይፈሜ አችቲ ድዌ መተላጃ ዮካን ፍሪጂ ከይታ ባሰኒ አዋላን መጀቹ ለጀርኩን ወሪዶን ምንድምቲ ንዱረቲን አዋለምነ ለምን አፍርተም ሱኒ አከይታኒ ማንቲ አዋለመ አይኔ በከሰኒ ያፋን ቀወቲ ነመ የገኒ ማሰኒ ሲየገኒ በኑ ስትንዲ ዘሪ አንገጅሩ አዋለ ጅራ ነሞታን ካን ገልገሉ መሰ ወረ ጉበቴ ጭሌ ተጅረ ወረ ጭሌ ተ ከነሞ ይማፉደኒ ጣባም ሲዘንጀቹ ወኒ ምን ኦሮሞ ሁላ ዋጅሪ ዩኒቲዛር ዱረቲ ባኒ ጋባጫ ጅረኒ ስካኑማ
ነሞነ ወለመን ሱኒ እኙማን ሳኒ ከነደበ ይጅሩ ጅራ
ናምቶ ኮ አደበ እንጅሩ ሶ ኑቲ እኙማ ሳኒ አደባ ፈና ነሙ ነማሳ ኢትበርባና ፖሊሳኒ ጉበቴ ጅራ ኦሬዲ ገረገለ ጅራ ፖሊሳኒ ነምኒ አደባሱ ደንደ እንጅሩ
ጅራታን ኩንደ በለኒ በላከነ ዱባ በከቶኒ የመን ጅራታን ሱዳከስ ጅራ ጅራን ካሌሰስ ዋጀ ሚኒስቴር ሀጃ ለኢትዮጵያ ለምለ ኢትዮጵያ የምን ትረከታቱራን ዲበተኮ ፍርተሚ ሰደት ገርብያት ዴቪሱ በክሲ ጅራ ዳባኒ ጉዳንቱታ አይም በከቶ ተካነ ዴቪሱፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ በለሊት ያራ የመን ገረ ኢትዮጵያ አከጀልቀቡ ዲኒ ጋፍጁንሳ ኒያደተማ ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሙዳዊት ናይሮቢ
ኩን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲ
ከነቲ አንስኔ እብሰ ጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ እስና
ወረን ሁቲ ቶአና ሞቱማ የመን ከሰርና ጀለ ከጅርቱ ገረመሪ ብትሶሶው ዳባኒ ገረመሪ ተከዴብያን ዩናይትድ ስቴትስ ያደ ቺፍቴቲ ወጅርቅ እንደ ሰመርገና ሞማ ከተኩማ ሞቱሞታ ሀሌላ ሀውቲ ጀላ ኤሱብ ጀቻ ኤርገወራንስ ቺጀልቀበያስ ኡማት ሚሊዮን ተኩታን ማሪከ ሰዳታ ኒጅራን ጀራ ሀሌላንኩን ለሞት ብየ ኦፊከ ሰጥቀየ ራቡቃን ለኮብሲሳኒ ደበሉ ሳፍ ሰበባ ካንተ እዩተው አዱኛራ ባላናሙማ ሃማ ደራን ከነመይሱራ ዮወረሂውቲ ፉርማታ ሲያሳር ገምሲሱ ፈደቀባታን ሶቺ ወራና ማራዳባኒ ሀሌላ ዳንጋጬ ከንሳውዳ ረቢያራት ገጌ ሰንደበለቴ ጎጨ ጄቁም ሳፍ ሉቡ ገላፈቹ ደንደኡራ ኦፍሰቹ ቀቡጀቹዳን ዱቢማ ሚኒስትሪ ኢማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ነድ ፕራይስ ኢፍሰከነኒ ቤክስ ሰኒሩ አደምሰ ሲያሳ ተኩማ ሞት ሞታን ሆገነ ሙከሰት ሀለምል ካይነ ቀቡን ህርማጁፍ አከሱመስ ጅላ አዳ ዩናይትድ ስቴትስ ቲም ሊንደር ኪንግን ካን ሆገነም ተታፊ ዲፕሎማሱ ማረትርማጁ ቀቡ ጅላ አዳ ካንታን ሊንደር ኪንግ ኡመተ የመኒፍ አረገልፊ ነሙማ ፊዱፍ አከሱመስ ፉርማተ ሲያሳ ዋሪን ሰቀቡ አርገምሲሱፍ ደገርሰ ሰለርካ አዱኛ አሜሪካኔሱፍ አዴም ሰገም ለማኔ ህርማጭ ሱረትፉ ለፈጩፍ ዋዳ ሴናኔሩ
The President and the Secretary have made very clear our commitment to
President's Ministry Imala Rakona Moma Amata Adem Salpisuf Tattafi Godam Dursu Akasumas Gargarsa Namomaf Umman Yemen Meshali Bu Urakar Gatangochuf Chichak Amnu Ifatasi Saniru Jeran Jira Adda Kantan Lender King United States diplomatsum of Dursani Kenniti Jeran
We maintain that a political solution that brings the parties together is the
Yemen Kesat Nagawari Sakabu Fidu Akasumas ኡመተ የመን ይፍቆና ዋሪን ሰቀቡ ፍዱፍ መልቶ ክጭ ፍርማታ ሲያሳ ፓርትሌ ቶክ ጎጁ ደንደው ተኡሳ ምርከኔ ሱፌና ቶኩማ ሞቱ ሞታፍ ምቾተ ኬኝ ገሎ ገላና ወሪን ተውዳ ታታፊ ዲፕሎማሲ ማሰደርካ አዱኛ ጀጀበይ ሱፍ አም ሆጀታ ጀራ ወልወራን ሰየመን ኬሳ ዳፍ ሱፍ ፓርትሌን ገረማሪት አከዴቢያን ኢባጎና ጀዳን ዱቢማን ሚኒስትሪ ዳንታአላ ፕራይስ የሮን ወልት ቡንሰ አባን አማ ወራናን ፍሩማት ህንጅሩ ጀንጀቹዳን ኩላላን ራ ያደሳጥ ሙራ
ካንካና ኦሊት ደገሰን እብሰ ጉላላ ካን ኢማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ቱሬ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳለም አወለካ ጀልከብ ያገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለማዩካን ኪሎ ሄርዚ ኩምቁደ ሰዲት በቶርባብ ጃ ተሚሽን ረት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ሸን ዩካን ኪሎ ሄርዚ ኩምቁደ ለማፈፉ ተመረት akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 2048 tamishen rat witata agajimaatatti qoppi afaan oromootin dabars asirratrawata qoppi boruti walitti debinat aggeffatota keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu tifufa